But money kills.
When I'm going special, and I bought that one.
Ugomvi kwetu shere, mwaga mboga na mwaga mchele. Mtata kanda sija pale, nisha kosa na gunduki mshare. Uliza nisha kaba polisi, alafu nikazisha na mtiti. Etu nikamate na kijiti, na muda mwagika kibiti.
Aunetishi, netishi, aunetishi, netishi, aunetishi, netishi, aunetishi, netishi, aunetishi, netishi, aunetishi.
Bado tukapita kimazabe, sasa leta vita tukukabe. Ezo pisi zenu tuzizabe, tuchekinukisha kwa Mugabe. Bado tukapita kimazabe, sasa leta vita tukukabe. Ezo pisi zenu tuzizabe. Sina maneno na sijui kusema, zingu wa uone ni kuwache kilema. Sina maneno na sijui kusema, leta kama mdomo wa kuzike makema. Chakishari nisha kaba polisi, alafu nikanzisha na mtiti. Etu nikamache na kijiti, I'm a magica kibiti.
I'll need this, need this, 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 I'll need this.
Oya wesh, I'll need this. Jina dola moja, kwenye life tunabeti utangoja. I'll need this. Izi na uoga, ukimwaga ugali na mwaga mboga. I'll need this. Chaluka vizoga, kama tusari badani ya latoba. Unitishi, oya utamukunoga. Oya ngoma zinavuka boda. Oya, oya, sio hapa kusurvive mbugani. Kule kuna tembo haujui ukusimba. Oya sisi tutubaya lakini tatutubaya. Mini takupostia unamalinda. Oya
weshi, nitishi, oya. Unitishi, nitishi, unitishi. Nitishi, unitishi,
oya.
Oya kenge,
oya konga dikeko na segelea.
Tuko kenge, tuko kenge.
Oya magawa mamento.
Oya kenge, oya kenge.
Kweli anzisha vagi si utapotea.
Tuko kenge,
oya,
tuko kenge.
Oya. Oya, oya, oya kenge.
Tuko kenge.
Wabilembe chizi. Sidi batizi, what's up?